Two down, one up, two down. Two strands of Ukindu remain on the left. Two down, one up, two down. Three strands of Ukindu remain on the right. Left to right, right to left.
Seja viri, kweja kimu. Seja viri. Shaja vibaje viri, pia masala, mkono wa kumuso. Seja viri, kweja kimu.
Shusha viwili,
seja viri.
Bakisha kimoja.
Vibaje vitatu, pia masala, mishale viri.
Chana mbili za ukimu, zinabaki kulia.
Fuinya kumuso, tonja.
Shusha viwili, bakisha kimoja. Shusha viwili. Chana tatu za Ukindu zinabaki kulia. Kushoto kwenda kulia. Kulia kwenda kushoto.
Two down, one up, two down. Two strands of Ukindu remain on the left. Two down, one up, two down. Three strands of Ukindu remain on the right. Left to right, right to left.
Two down, one up.
Two down, one up, two down. Two strands of Ukindu remain on the left. Two down, one up, two down. Three strands of Ukindu remain on the right. Left to right, right to left.
Two down, one up, two down. Two strands of Ukindu remain on the left. Two down, one up, two down. Three strands of Ukindu remain on the right. Left to right, right to left. Two down.
Shusha viwili, bakisha kimoja, shusha viwili, chana mbili za Ukindu zinabaki kushoto, shusha viwili, bakisha kimoja, shusha viwili, chana tatu za Ukindu zinabaki kulia, kushoto kwenda kulia, kulia kwenda kushoto.
Two
shusha
down,
viwili, bakisha kimoja,
one,
shusha viwili, chana mbili za Ukindu zinabaki kushoto, shusha viwili, bakisha kimoja, shusha viwili, chana tatu bakisha kimoja, zinabaki kulia, shusha viwili, kushoto kwenda kulia, chana tatu za Ukindu zibaki kulia, kushoto kwenda kulia. Kulia kwenda kushoto.
Seja viwili. Kweja kimoja. Seja
viwili. Chana mbili za Ukindu.
Shaja vibaje viri. Pia masala.
Viwili.
Mkono wa
kisha kimoja.
Seja viri. Kweja kimoja.
Chana tatu za Ukindu.
Seja
viri. Kulia.
Vibaje vitatu pia masala.
Kulia kwenda kushoto.
Fuinya kuume tonja kumoso. Fuinya kumoso tonja kumoso.
Two down, one up, two down, two strands of Ukindu remain on the left. Two down, one up, two down, three strands of Ukindu remain on the right. Left to right, right to left.
Shusha viwili.
Left to right, right to left.
Shusha viwili. Chana tatu za Ukindu zinabaki kulia. Kushoto kwenda kulia. Kulia kwenda kushoto.
Two down.
Seja viri, kweja kimu. Seja viri.
Down.
Shaja vibaje viri.
Shusha viwili. Bakisha kimoja. Shusha viwili.
Kweja
tatu za Ukindu.
Seja viri.
Zibaki kulia. Kushoto
kwenda kulia.
Kulia kwenda kushoto kwenda kulia. Shusha viwili. Kulia kwenda kushoto. Kulia kwenda kushoto. Chana mbili za Ukindu zinabaki kushoto.
Two down, one up. Two down.
Bakisha kimoja.
Two strands of Ukindu remain on the left.
Ukindu, zinabaki kulia.
Two down, one up, two down.
Kushoto,
three strands of Ukindu remain
kulia
on the right.
Kushoto.
Left to right, right to left.
Shusha viwili, bakisha kimoja. Shusha viwili. Chana tatu za Ukindu, zibaki kulia. Kushoto kwenda kulia. Kulia kwenda kushoto. Shusha viwili, bakisha kimoja. Shusha viwili. Chana mbili za Ukindu, zinabaki kushoto.
Seja viwili.
Shusha viwili, bakisha kimoja, mbili chini, chana tatu za Ukindu zinabaki kulia, kushoto kwenda kulia, kulia kwenda kushoto.
Two down, one up, two down. Two strands of Ukindu remain on the left. Two down, one up, two down. Three strands of Ukindu remain on the right. Left to right, right to left.
Seja viri, kweja kimu. Seja viri. Shaja vibaje viri, pia masala, mkono wa kumoso. Seja viri, kweja kimu. Seja viri. Vibaje vitatu vya masala, mishale kuume. Fuinya kuume, tonja kumoso. Fuinya kumoso, tonja kuume.
Shusha viwili.
Two down, one up, two down. two strands of ukindu remain on the left. Two down, one up, two down. Three strands of ukindu remain on the right. Left to right, right to left.
Shusha viwili. Chana tatu za ukindu zinabaki kulia. Kushoto kwenda kulia. Kulia kwenda kushoto.
Three strands of ukindu remain on the right. Left to right, right to left.
Sheza viri, kweza kimwe, sheza viri. Vibaja vitatu vya masala, vishale kuume. Finywa kuume, tonja kumoso. Finywa kumoso, tonja kuume.
Two down, one up, two down. Two strands of ukindu remain on the left. Two down, one up, two down. Three strands of ukindu remain on the right. Left to right, right to left.
Shusha viwili.
Two down.
Bakisha kimoja.
Up.
Mbili
two
chini.
Down.
Chana mbili two za ukindu zinabaki kushoto. Shusha viwili. Bakisha kimoja. Shusha viwili. Chana tatu za ukindu zinabaki kulia. Kushoto kwenda kulia.
Left.
Kulia
right.
Kwenda kushoto.
Right. To left.